So really mwafu. Make it make sense. Ndalipa 300,000 hizo kwa zote. Yeah. Nishindo kulipa audio. 10,000. Does that even make it make sense, bro? Make it make sense. Kuna venye naweza kushindwa kulipa 10,000 na video nilispend almost over 500,000 on it. Come on, man.
Okay, okay. Yeah. Na nini, kwa nini basi hauko na in quote speak call yake? What happened? Why did it get that level ya like... Eko nene. Episode 257 tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, sindio?
Yeah.
Na leo tuko na mgenge true ndani ya nyumba.
Yes, sir.
Na cheki tu ukitembea siku hizi lazima utembe na na merchandise.
Yeah, sendo, zinaitwa sendo, atizedo na zitaga sendo.
Eh.
Sendo za mgenge true.
Oh, okay. Alafu na cheki tu ni quality moja kali sana.
Comfortable fit sana, yani ku travel nayo nini?
Eh.
Eh, hey, buda, tunapeleka yani apparel another level.
Oh, alafu nasikia hizi zako ni Versace za Kenya, inamaanisha haucheki na watu, eh?
Hapana. Na hapo ni kinde tu.
Eh,
10,000.
Oh, na soko majuu ni ngapi?
Majuu ni $60.
$60, eh? So alafu kwa zako kwa majuu ni easy ya kuget, si ndio?
Ni rahisi because sasa production inatoka China.
Yeah.
Alafu natumwaga stateo immediately.
Okay.
It's easy, it's very convenient. Alafu majuu najua post office yao. Ni noma because my address za Makeja tu ni straight post office. So nikikwekea tu kwa post office in 24 hours uko nayo.
Yeah, okay. So mna vile susema jo, make your orders now.
Hey, piga order jo mtu yangu, piga order. Si pesa mingi.
Yeah, alafu sunajua wasome kwa kikurequest sana. Yeah. Juu jinako kuna vile imekuwa mentioned mara kadhaa hapa. Okay. But before that nikuwa tawa tubongejua vitu kadhaa. Nilicheki ilikuwa a few weeks back ama maybe a few months back ulisema una regret ku endorse Ruto. Reason ilikuwa jioni?
Sikutaja a specific
okay, Kenya kwanza.
Nilisema tu yani cause unajua kwa page yangu nilikuwa very vocal about certain individuals
time
ya elections.
Yeah.
Because personally me ni watu nilikuwa na trust na ni watu nisha meet personally.
Mm.
So as an individual nikanajua mtu character yake.
Mm-hmm.
But sasa the way things are going, man, unashindwa what's happening, unajua kama president wetu, no, hizi vitu vile watu wanapiga kelele about the high cost of living, stories of tax, kuna ma promises mingi sana hazijakuwa fulfilled. Yani, and kama umeback up mtu una cross two fingers unasema I hope jamaa ata fulfill hizo ma promises because watu watakuja kutukana wewe, ule alikuwa mtu wako wewe, mjinga ni same way. So I felt ni muhimu ni apologize to Kenyans because I was vocal about it.
Na chikia ulishiaga Karen, si ndio?
Karen tulienda, tuliinvite you hapo, tukapiga story na story ya muziki. Not just the president, hata governor Ray tulibonga naye mambo ya muziki.
Oh, yo meeting ya Karen hiyo?
Asa yeye una separate.
Oh, separate. Okay.
Separate note. So, I know what to expect cause wanajua zile manoma tunapitia kama vijana kama musicians watajaribu yani kumitigate yani vijana waingie kwa mboka.
Yeah.
Sasa kama vijana waingie kwa mboka inakuwa sasa ni failure. So lazima utake pure responsibility uambie jamaa poleni jo. Sikuwa na mezea.
Okay. Cuz governor lagi lazima tumshout out juu ya sijui kama notice photography sikuzu kishatao.
Yeah.
Tikima vijana wame set up my lights wanapiga wasee picha.
Yeah, so jana nimepita tao nilikuwa chekima vijana wame set up hizo umbrella.
Yeah.
Nini kambo kila Sunday hapa tupiga mapicha big up yani hivyo ndio creative economy inafai grow.
Yeah. Hata weekdays. Weekdays kitembea.
Yeah.
Bado unapata. So you at least kuna kitu moja hapo ime work.
But
so
vijana wakomboka hiyo ndio tunauliza nataka vijana wako mboka watu kutengeza chapa vijana wakomboka waende ku ground.
Yeah. Hey, wako naweza sema kuna vitu kadhaa zile wame open up film, naweza sema kuna vile conditions are favorable right now.
Okay. Mm-hmm.
More than kitambo. So kuna zile aspects zinini. So wewe haukupewa na wheelbarrow cuz Anto hiyo soul ni
easy. Mimi yangu ikufike yo level.
He lost his soul.
Yangu ilikuwa ile to real. Nime backup tu mtu na nimeandika kwa social media nimembackup. Si ati nimekanjwa or anything.
Yeah,
ile to real tunasema huyu acha nisimame behind huyu jamaa nione venye itakuwa. Pia mimi na voice unajua.
Yeah.
What to expect? Watu sema wasanii amfai kuteka side, right?
Yeah.
Which is fair. But also, pia si tuko na democratic right ya kuvote na kuparticipate. Tuweza fanya blanda. Na kufanya blanda, sema pole, readjust. Yeah. Ndio usiingie kimya kimya sasa tunyamaze. Mimi nisha apologize so that wa Kenya wangu walini forgive. Au nipiga mangoto, au nitusi jo. Lakini au niambia ni sawa buda. Next time usituangushe. So yeah, it's okay, yeah. It's all good.
But nini tulikuwa na Big Ted hapa na alikuwa anasema good things ziko on the way. So what are tungoje jo?
Still sami bado hapo ndio niko because nasema na cross two fingers like whatever strategy they have for this country ita work.
Yeah, yeah.
Tuko na 3 years to go, right? I hope yani na cross fingers iwork. Ndio watu wanatupasha. Yeah. Oh, kidogo waseme imework, unaelewa?
Yeah,
we just hope it will work. I don't know.
Man. Okay, okay. Mimi nafikiri maybe ulienda pale ka wheelbarrow kidogo, lakini at least mliachwa ka kitu ama. Cuz hiyo ndio kitu moja pia nilisikia sawa kusema that eh wasio kienda pale hakuna vile route anaweza acha utoke ile place bila kabahasha. Inakuwa kitu ka brown envelope.
Eh, lakini sasa hiyo iko point ya kwenda pale hii kwa sababu hiyo ka kitu. Tuko tumeenda naye kuongea, tuko tumeenda kuongea naye stories za music copyrights and everything.
Yeah,
but
yeah.
Automatically ukiingia kwa hiyo keja hata uwe nani lazima mnatoka gatu na kapake tu ile kunywa soda.
Okay.
Hata huko kenda leo
kutoka na yeye.
Yeah,
kunywa soda. Hiyo ni lazima, yani tusidanganyane.
Sasa tungoje ni 2027 niko nene. Ka brown envelope.
Sasa huwezi kuacha dry pia. Huwezi enda tu pale alafu utoke dry. Aje. Na yeye ndio source. Lazima acheka kitu.
Yeah, kuzungua chiki kuna time msame share picha za nini za pasta fulani. I don't think hata ni msali share.
Yeah.
Ilikuwa tu like the State House photographer.
Yeah.
Ampigo pasta ameingia akakuwa welcomed na nani anaitwa na first lady. By time anatoka sasa anachika brown envelope.
Okay. Oh, ni sadaka hiyo.
Pake. Pake.
Yeah, lazima, lazima. Alafu nini? Nilichekipia ulibaki ume publicly announce umejitoa MCSK. Yeah, reason ilikuwa nini?
MCSK buda hiyo vita tumepigana for so long yani and naweza like hiyo story kwe told. Kama unaweza interview, kama siku moja unaweza kalisha hapa tu ama jamaa, kina Morris au madirector, anyone.
Morris bado yuko huko? Haya kujitoa?
Morris saizi ni director, I think ni director, si director, ni CEO wa CAMP, Kenya Association of Music Producers.
Okay.
Yeah, buda, hiyo vita tumepigana for so long, mkatangu poxy pressure, yeye ndo aliniingiza kwa hiyo story. Vitu hazijai change, so the only reason... The reason vitu hazijai change tulikuja kurealize kitu ni cartel buda. Na si cartel ya musicians, hii ni cartel ina stretch mpaka kwa gava. Kuna very many interests because hii ni chapa ina collectio ya muziki up to 1 billion. Chapa hii collectio fiti manze tuna potential ya collect 1 billion ina year. Mali 1 billion ina collectio ina year buda, unajua interest itakuwa kibao.
Yeah.
So things will never work. There's a system of MCSK is being built to be, or it has been set up to be like a circle. Yeah, members, alafu wa members waga, kuna wengine ni ghost members waleto hapo na parents na family zao. So every time distribution is being done, kila mtu anatengeza kapake, kataa mbili, tao tatu. That's why anafanya ile kitu inaitwa general distribution. But ideally, buda distribution inafaa kuwa scientific. Nani anachezwa kwa radio?
Yeah.
Nani anachezwa kwa matri?
Lipa
hao watu. When Morris was there, alifanyaga scientific distribution moja. Na hiyo ndio, I think it was way back in 2012, where mimi, kina Jaguar, tuli earn six figures.
Yeah.
Because mziki ilikuwa chizo kwa radio, kuna logs na kuna everything. Sasa since kuna ikatel ya wazae na watu kufanya MCSK kai kama sako, wataki scientific distribution.
Yeah, wataka kila mtu kidogo kidogo.
Wanataka sayo general. Ndiyo watu wameko huku maghost members, kila mtu atengeze do. Do. Hiyo ni one side. Another side ni madirektare wameandika watu wao wa collection. Maadministration huko ni wa mabeste za madirektare. Malawyer. So everybody apart from the musician is making money in those societies. Niko na hini ufala. Mika toka, nika ingia ASCAP. Nimepigana yo vitas for so long, but the problem is Moaf. Mwenye unapigania, pia I understand kwa nini unapigana.
Yeah.
Understand? Like the young musicians, there's a lot of awareness that needs to be done so that they understand what exactly copyright is.
Yeah.
I don't wanna fight, but ajui kwa nini una fight na naona pia any part of the problem. Kasabu waiele, aielewi. Man, sahi tuko na energy. Energy yangu personally sahi iko kwa mtoi wangu. Na iko kwa future yangu na biashara yangu.
Yeah.
So niliona tuacha ni divert, nika join ASCAP.
Oh, yeah. ASCAP waga ni... Ya state sama?
Sasa hiyo ni Collecting Management Organization ya America. Kuna ASCAP na kuna BMI. Yeah, zote work at the same function, but you might when do you decide what taka gani? Do you want to join ASCAP or BMI? Benefits are good and they collect for you all over the world. Unatumia ga check yako kwa mail. It's so electronic. Unaingiaga unaangalia ngoma zako zilichezwa wapi, logs una download, check kwa mail. Hakuna human interaction. Wametumia tech.
Yeah.
Mali tech iko Buda. Corruption kidogo itakuwa bongo.
So na pick peer from Kenya.
Everywhere, because now ni worldwide.
Okay. Yeah. Lakini sa from Kenya tuseme kama iko hivyo na MCSK wanatuma kitu standard. So they still send the standard.
Sasa from Kenya they need things called reciprocal agreements. So any agreement between ASCAP na the societies that are here in Kenya.
Yeah.
As we speak, hizi societies za maju, they don't trust watu kama wa Kenya. So there's no reciprocal agreement that is existing between ASCAP and BMI. So chapa yangu ile inachezwa hapa tu bado iko hanging.
Oh.
Lakini hakuna mtu anaweza igusa. MCSK hawezi igusa, ASCAP hawezi igusa, iko hanging.
Oh.
But I can still come get it whenever things are good.
Na hile time, kuna time ulikuwa MCSK, ulikuwa as a board member ama ilikuwa?
Sasa hiyo ndio misconception inakuwaga. MCSK imekuwa tu member. Msanii tu wa kawaida. Member number 951. Sababu zinakuwaga na majina.
Oh, okay.
Zinakuwaga na manamba. Member number one ni the first person who ashai join MCSK. I think ni Daudi Kabaka.
Okay.
So zinakuwaga hivyo. So hile time uta join, kama MCSK ni watu 15,000, we utakuwa member number
15,001.
That's how it goes. So mi I was a member. Lakini director, mi likuwa director wa Performance Rights Society of Kenya, PRISC.
Oh, PRISC. Okay.
So watu confused, watu zepa, yes, ulikuwa MCSK, zi, mi likuwa PRISC.
Yeah. Oh, okay. Na as PRISC, akukuwa na vitu mgeza kuchange zile, zingefanya some sekawe yo sifil ala need kutoka MCSK?
Okay, so PRISC, PRISC will collect for performers because the way iso rights is split up, MCSK ni authors, composers, na publishers.
Oh, okay.
PRISC ni performers na actors. So by performance, imanisha ti mtu wana perform na mic. Whenever your music is playing in whichever venue, kwe ni matrii, ni radio, your music is performing.
Yes.
So you're a performer. That's also a right.
And
then KAMP ni Kenya Association of Music Producers. Sao ni kina Msioka, kina Luki.
Yeah.
Ama kama pia uji lipia gangoma yako, you're an executive producer. So you belong in KAMP. So PRISC, main function yetu tulifanya fiti, but problem ni what are they called, regulator anaitwa Kenya Copyright Board, KECOBO. KECOBO came up with a way anataka collection ikuwe with one license by the three CMOs, joint license. So anataka MCSK, KAMP na PRISC mkuwe na license jamu. License ilikuwa tofauti. Ukiingia kwa bao unapata kuna license ya MCSK, kuna ya PRISC na kuna ya KAMP. Users, watu wanatumia muziki na watu wa biashara walikuwa wanazusha. Kila time manze, mtu wa MCSK amekama hapa, mtu wa PRISC amekama hapa, nyinyi nani? Simkuja tuna license moja. So KECOBO akasikia akasema jamaa mwaka pamoja. Sasa wewe niambie Buda, mnataka kuwaka pamoja na kuna society pale inakuwa gana ufala, inakuwa gana corruption. How do you make this thing work? You have a joint license, right? Ideally, ilikuwa very perfect scenario because administration tunge cost zingeenda down because kumbuka MCSK hapa iko na admin yake, iko na CEO, iko na maseki na manini. KAMP the same, PRISC the same. CEO Buda anapiga almost 6-figure, 7-figure.
Yeah.
Sawa. The rest of the people pia being paid. So mkikuja kufanya joint licensing, inamaanisha you should have one administration as the three bodies. Kuna CEO moja, staff muna cut down on staff. So cost is tender down. Una dhani nani atakubali kitu kama hiyo? Na vile nilikwambia majamaa gamaendi kama beste zao. Ilifaitiwa deadly.
Oh,
sasa
okay.
Vita inatoka kutoka KECOBO. Kuna watu wako na interest huko juu. Kuna watu wako na interest kwa society hapa. So it can't work. Joint licensing tulijaribu ikakataa mpaka mimi nikatoka nikasema man, I was nilikuwa chairman PRISC at some point. Na okay, resignation letter yangu iko hata ukisearch online kwa interview utaona kuna resignation letter yangu niliandika. I listed the reasons why I stepped down. I stepped down because I realized as much as I'm trying to do the right thing or we're trying to do the right thing as PRISC, it's impossible because kuna forces that are trying to go against the right thing. Naweza semaje pia watu wasikizi regulator. Regulator ndio mdosi wetu, ndio anasema jamaa mnafaa kufanya hivi. Watu wasikizi regulator. Mimi ni chairman wa society, directors wanaenda against regulator. Regulator amesema fanyeni hivi, directors wanafanya a different thing and they cannot be held accountable. Chapa ina lost.
Yeah.
Kuna kitu tunakuwa nayo kwa hizo society inaitwa social cultural fund. Collections zote zinachukuliwa every year, 10% ilikuwa inakwaga kando ya social cultural, meaning society siku moja itauliza members wasanii aje, tuko na kama mita 100 hapa, hii mita so mnataka tufanyie nini? Wasanii wanaweza sema fanyeni hivi, hiyo building new waga si tuli parent and then buy building. Buy building mtakuwa rent amlipi, mtengeze studio huko, we can do things to better the musicians. So that's that's why the amount is being set aside. And all societies had budeo chapa ilimangwa yote.
Wali
deep into that social cultural fund. Ina chapas na distributor, either CEO sijua amechukua loan sijui gani. Hizo sasa ni mangori gani? And then nobody is being held accountable. Hakuna mtu ameshikwa, hakuna mtu amestakiwa, hakuna mtu ameenda jela na nchapa wasani. Hiyo conditions inge.
Kuzio ni zile loan, bad loans, eh? Wanachukua tu alafu.
Social cultural fund buda imemango.
Because I think ukisema hivyo ndio naanza kufikiria juu ya majuzi tulikuwa na stand-up ya Rapture na tulikuwa pale ilikuwa Nairobi Cinema. Unapata ni venue poa kabisa, but tunapata maybe viti kadhaa zimeharibika nini. So kumekuwa na like such theaters place mingi, because that's another thing inezafanywa, si ndio? Like because states, I don't know kama hizo concerts, but na chikigi states kuna concerts wasi uendaga za ngoma na watu wameka tu chini, si ndio?
Buda noma, silikuwa nilikuwa concert ya 50 Cent itu wanafanya final lap tour.
Noma,
yani setup. Yani the venues for performances are set up for performances. Hakuna tisi juu mepelekwa, juu venue nakaaje. Mnajua hizi venue, mtaka chini, ticketing. Kwa kubai ticket, unaingia tu online. Venue imechorwa hapo, namba ya kiti, unabai kiti unataka. Kuna kiti ya so, hapa kama watakuwa karibu na stage, kuna kiti ya $20, kama watakuwa huko juu. Kila mtu ataafford. Lakini za kukaribia stage ni mfuko ya, mfuko yako.
Okay. Alafu sasa, ukiwa nini Prisk, unasema ulikuwa Prisk director?
Yeah, nilikuwa director, alafu nikakuwa mpaka chairman.
So ita ulikuwa una salary?
So when you're a director, you don't earn a salary. Tunapatiwa ga sitting allowance.
Hizi
society zote zinakuwa na sitting allowance. Also hata ukiwa chairman, kuna salary, ni sitting allowance. Lakini unaona ile society nakwambia ile inaitwa MCSK, ile rogue huko. Hiyo ma director ndio wanapigwa ga salary mzee. Mpaka chairman anakula salary aje. You are there to work for the musicians, so you get a sitting allowance. And as per the constitution, yeah, kila society, kuna a number of meetings you can do. Mwezi mtakuwa mnapiga meetings daily, mpate sitting allowance. Sasa wale ile zaidi gine buda ma meeting ni kama so moja. Sitting allowance ni normal. So people have found a way to siphon money.
Basically. So Ido, so nasema, like on average, mesema, ina, easy societies collect like how much in a year?
They have a potential of collecting up to 1 billion. Morris almost got to that. Morris, I think, are collecting up to 900 million. As we speak, saizi, ni noma because they can't get to that figure sabu corruption ile imeendelea. So, musicians don't trust them. Stakeholders, wale watu wana consume mziki from watu wa matri, to watu wa mahoteli, our trust. Because wanaona, sasa hii pesa tukiwa lipa, inafikiaga wasani. Makarao walitolewa, makarao walikuwa nafanyaga enforcement ndio watu waweze kulipa. Makarao walitolewa because hizo blanda zao. So right now collect ni noma because the act are full. Na hiyo kitu yote imekuwa ime spiral to everyone. But when things were right, kuna potential ya collect up to 1 billion. Kuna chapa sana. Na muziki na kwa consumed everywhere. Everywhere, bro.
Na sasa kuna kuwa na conflict na hizi digital ma DSPs?
Hakuna conflict yote because DSPs is a whole different, kama ni digital tunaongea juu ya makampuni gani kama
akina Boomplay, apart from Boomplay, Spotify, no, Apple Music,
hizo zinakuwa direct engagement na
artist,
na the artist. Yeah.
It
is not about royalties. Hizo ni ngoma yako, either it's a download being sold or it's being streamed. So that's a direct relationship between those platforms and the artist. You don't need nobody to go collect that money for you.
Yeah. No, na feel hizo ndio zimefanya the new artist hawajali juu ya MCSK, because na kama juzi vile results zilitokea ilikuwa like wakadinali, most streamed on Spotify. So maybe is that the reason why maybe our new school artist wako zileza, mi sijali juu ya MCSK.
But I don't know, siyezi sema, I don't know, I wouldn't know, but if that's the reason, then hiyo ni reason ya kifala buda. Mwa gana uliza hizo streams, how much do they translate to in the pocket? Umetengeza how much? Uli ona Snoop akiwika juu ya Spotify. Amekuwa na billion streams. Na uni Snoop Dogg. A billion streams. Amepigua pakea. Ametumia cheki 45K. What?
Yeah.
So when you ambie locally, sawa tuko na watu kuna million streams.
Yeah.
How much money did you make?
Mm.
Buda. Watu watoe kwanza tujue umetengeza how much.
Yeah.
Then it makes sense. Boss, hakuna mtu anaweza fikia royalties. If royalties are paid well, mimi nishalipo six figures buda royalties.
Yeah.
Quarter 1. Ingekuwa quarter 2 na 3 because royalties would distributed 3 times a year. Bro. Watu wakiza collect chapa vizuri na corruption ishe kwa hii society, you make much more money, more than easy streaming. Streaming manze, streaming platforms mi siku hizi. Mwenze, nimeeka tu ndiyo mafanzo wangu wapate access to my music, but I'm working on something on my website this year to roll out so that mafans waweze kupata ngoma yangu directly.
Yeah.
Sell ikwe between mimi na hao. Si ya middleman.
Yeah.
Spotify, watu wote, they pay cents. Sense. So hata ukitengeza ukiwa na 1 million streams na ni sense.
Kazi yeah, make sense. Kidogo sana.
So uko tuko hype nilipata million streams. But the money.
Yeah,
you don't eat hype.
Yeah. Yeah. Toa hiko. Okay.
Kuli hype.
Oh, okay. Alafu pia kikamu to these stories are like ku make sure copyright haiko infringed. Msena kuaga number 1 ni wewe kabisa.
Yeah.
So of course one of the headlines ili make ilikuwa ni last year ama ile ilikuwa ni nini yako na Cynics.
I'm on it that by Monday.
Yeah, yeah.
I'm on it that by Monday.
So, iya Cynics, ulionaje, kusikuna watu kathani nicheki, kena, nonini usema gana support mavijana, amiamua, kusiu mtinda, brayo, history inendaje. Uli, ulibalansaje iyo between the kid and the company.
So it's hard for me to discuss your story because it's still in court.
Oh, okay.
And you know how matters are when they're still in court.
Yeah, yeah.
But just a broad overview of copyright, Buddha, kuna kitu inaitwa sync, inaitwa sync licensing. So for example, unaona issue sasa vile tunabonga hapa.
Yeah.
Issue unaweza taka kuwa na bed fulani. Tukisha bonga hivi unaweza decide acha nichukue bed ya ngoma ya jamaa fulani na uiweke. Right? If this show is commercial and it's going to make you money, Buddha.
Yeah.
Lazima uende uongeleshe huyo jamaa. Either akupatie by writing, apatie a license akwambia I've authorized you to use the song or a transaction happens.
Yeah.
Either umkanje whatever, atasema okay mi ngoma mu charge $1,000 or $5,000 kisha mkanja you can use the song, but you cannot take somebody's song and go and sync it with an with a video that you're marketing another company or a product that you're making money. Ukifanya hivyo ni illegal kama uchongelesha ile jamaa. And that's law, not just Kenyan law, it's law everywhere. So mi niliona tu ngoma yangu imetumiwa mahali, I'm like sina noma na ngoma, like I like supporting everyone. Watu wa TikTok kuchukua ngoma zangu na wana dance wengi na mua support because huyo mtu yeye kuna kitu anauza. Actually anaji market. So yeye ina pressure, but umeshikilia kitu fulani unauza na kampuni kuna chapa ili change hands na huku kuitisha ruhusa mzee hiyo ni ngori. Ni ngori. Okay, so before tufike kotini, mtu tu amkage tu siku moja na anasema tu tuko kwa mbao, waga na kuandikia ni aje buda, naona kuna ngoma ilitumika hapa manzee, kuna endaje, mbona kuitisha ruhusa? So unajibu wewe unasema pole manzee nilitumia iza shika ipake tu mal the story. Lakini ukijibu na kiburi uniambia sasa buda tufanyaje? Sasa tunaenda the next level. Inapo gani levels tu mtu amkage anajipata kotini because the court always gives you a chance to mitigate your situation kabla mfike mbao. Mkiona mmefika mbao, mjue situation ilikuwa forced kufika hapo.
Oh, so ulibongaga na boy?
Of course. Si ma lawyer lazima, atatuma demand letter. Akwambie ni aje, kuna ngoma mlitumia hapa. Kwanza take hiyo ngoma down, alafu come to bonge tujue kunaenda aje. Sasa venye uta reply, itadetermine hiyo story mali itaenda.
Na nini, majuzi tuko na bonga na buda fulani. Iko best Norway. No buda alisiu, lakini gava. Akachotewa, ilikuwa like 2016. Na mpaka leo, ajai get your do.
Okay.
So, do you feel like, is there an actual way of enforcing? Because Kenya, bado ni Kenya. Yeah. Like, especially tuseme, by accident, ngoma yako itumike na gava, unajua, hakuna kitu utadu. Like, watakuambia zile utadu. Utaenda tu court. This person has been given this amount of money but actually getting the money.
Yeah. Sasa hiyo ndio ubaya Kenya. Unajua Kenya ni Kenya, alafu unaona judiciary yetu sasa hivi ile iko mpaka wanakuwa threatened.
Yeah, yeah.
But one thing I know is buda kama umeshinda kesi na kesi iko hapo. Hata ukwe frustrated aje kuget hiyo chapa. At some point hiyo chapa utaipata because judiciary hata ikiwa frustrated ni gava ya leo ama gava ile itakuwa hiyo time. Mm. Sio gava itatoka. Mm. Kwani kesi yako ilienda wapi? Mm. Iko tu.
Yeah.
So hata
yeah,
ukiwa frustrated kwa hii government ama whatever government you are in, whenever that government will change hands, mm, na judiciary will be back to straight, you'll always get your money.
Mm.
Utakuwa frustrated, utangojea sana, but chapa yako utapata bro.
Okay.
Yeah.
Alafu sasa juu ya copyright pia lazima nikuulize.
Mm.
Tuseme uko states, umelala, umeamka asubuhi, mm, ngoma yako imetumika, like imesampoliwa na Abanton, what okay happens next? Na hako wamekudugia?
Sasa kitu wa kwanza tu ni sita engage directly because you see me as a mali level ya kari yangu hiko,
mm,
niko na legal team. So mm, legal team yangu ndo handle those issues.
Mm.
So wakikamka, waone kitu,
mm,
muatumia na ambia, hey, mnaonaje hapa? So it's up to the legal team,
mm,
kuwa mavile kutaenda.
Yeah.
Wata contact tuyo mtu, mm, either via phone or mm, via letter.
Mm.
So conversation itaanzia hapo.
Mm. Eh, kuhusu reason na kuuliza ni I think vile ngoma hatu hiyo inaitwa nani? Hatu yame sample BD yangu.
Mm.
I think jua kiulizwa nikamwambia nikaa yeye mwenyewe alisikia kama tayari ko out.
Mm.
Alafu aka decide against whatever kama watu la yeah, wote iende.
Yeah.
Wewe unaweza kubali kweli?
But unajua hawaja sample, I mm, think wameimba tu kwa hiyo beat. Si hata unajua tu wameimba tu kwa hiyo beat.
Yeah,
ni bitu yenyewe ameimba tu kwa
hiyo song on that beat. Ni kila kitu ni original eh?
Oh. Personally mm, mi venye mu work
mm,
courtesy bro.
Yeah, yeah.
Common courtesy.
Mm.
It's free.
Yeah.
Muda ingia pale DM,
mm,
nishtue ni aje. Nataka kutumia beat yako ya kadhaa.
Yeah.
Wacha hiyo conversation iendelee kutoka hapo.
Mm.
Siezi amka siku moja nichukue beat ya mtu hata beat ya whoever.
Yeah.
Na niimbe nayo
mm, mm,
bila kumshtua hapa. Mm. It's immoral man.
Yeah,
common
yeah,
courtesy bwana. Mm. Personally mimi nataka courtesy.
Mm.
Yeah, nishtue. Sitaki yeah, surprise.
Okay, okay. Yeah. Alafu sasa talking of that, hii time ulikuwa na leta na Juna Brayo.
Mm.
Kuna vile Clemo pia kaingilia hii story. Yeah, cause sasa Clemo yuko under camp, si ndio?
I don't know, mimi sijui kama yeye ni member wa camp, but,
as a
producer you're supposed to be under
camp. Si ndio?
Hmm.
So nakumbuka acha ni kuna quote yako moja nilicheki ilikuwa kwa gazeti, ilikuwa ignorance sometimes huwa mbaya.
Yeah.
Ngojeni kwanza nimalizane na influencer na the company na nikuje na deal na hii ufala yenu.
Yes.
Okay. So why? Kozi ya mwenyewe
mm,
si anaweza kuwa like mimi ndio niliproduce ngoma.
Yeah.
So mimi ndio nafaa ku get paid.
Yeah.
Mm.
Ina pressure. Hizo mm, noma zote
mm,
they'll always be sold.
Yeah.
Usema ga tunakuaga phone call awe.
Yeah.
Mwafu si wewe kabla uni interview umenipigia simu.
Yeah, yeah.
Sio siku kulichomeka hapa kwa interview fulani uliniambia.
Yeah, yeah.
Kwa phone call awe.
Mm.
Uwezi enda kwa blogs
mm,
uonge randomly kitu hata una facts about
mm,
na we ni mtu unaweza nitumia email.
Mm, mm.
We ni mtu unaweza nidungia.
Mm.
Unilize kunaendaje? The reason nifanya hiyo statement is because niliona amebonga
mm,
that kuna alafu venye ana address at least ya kuna msanii fulani mm, amepigwa 1 million msanii fulani.
Yeah, yeah.
Pia, vile vipi unaongea? Wewe unaongea ongeaje?
Mm. Mm.
Unaelewa?
Yeah.
So yes, I won the case.
Yeah.
But then details au nani kesi mtu akishinda mm, the other party has a right to appeal.
Mm. Okay.
Kesi yote mm, leo mwafu shindwe kesi you yeah, have a right to appeal
because
the constitution allows you that right. So mm, kijana ameappeal
mm,
ile kesi hata ujui nimesukumana nayo aje mm, au ujui hata nimelipa pesa ngapi maloya wangu
mm,
wewe uliona tu 1 million awarded kakimbia yeah, kwa blogs
yeah.
Come on man, you mm, don't do that. Of course
mm,
tuanza kuongea je 1 million sasa nilianza kuona watu wana discuss manzi 1 million 1 million I'm like this guys
yeah
1 million hata itatoka bro.
Yeah, yeah, yeah.
So as we speak today,
mm,
kesi bado iko kotini.
Oh, okay.
Because mm, he appealed,
mm,
which is okay. He's yeah, allowed to appeal.
Yeah, yeah.
But problem ni uki lose appeal,
mm,
unaona tangu hiyo chapa ikue awarded when the case was won, hiyo
mm,
chapa anza kuaccrue interest.
Mm.
Cuz yes, you have a right to appeal, you might appeal and win the case.
Yeah.
Uki appeal win the case, uko sawa.
Mm.
Uki appeal lose, ile chapa ilikuwa awarded imekuikia an interest.
Mm.
Na kuna interest ya koti inakuwa na interest yake.
Mm.
So it's a inakuwa gani ya a very murky situation. Lazima ukiapili kwe
yeah,
confident utashinda. So point yangu ni ile kesi hata ijaisha bwafu. Tuna discuss one million gani. So hizi ni facts ungekuwa nazo, kama unaniongelesha, ungekurajua. So mi hiyo ndo ilinijamisha, that's why I wrote that statement.
Alafu, hii ni situation yenyu kwa ni ili getting this ugly? Because yeah. I feel like every time I try to get into the root of it, si understanding. Because nakumbuka, at some point uliko natuwa na Jua US. Yeah. Sindio? Yeah. Jua ni Caliph. Caliph ni Jua, ya manisha Caliph Records, eh?
Kwa ziyata ulikuwa wewe.
Yeah, sindu sana nauliza. Like, kwa nini you get ugly design? Kuzuna feel kama we na Jua ni uongea, sindio?
Of late, tumekuwa tukiongea. Tumeanza kuwa cordial. We're good now.
Yeah. Oh, at some point, amukuwa cordial. Kuzi yenu sijai feel kiwa hostile. Yako na Clemondo na Jua gina kwa gani fire. Ile.
Hakuna hostility.
Yeah.
But sisi maarifu, like, atuongea gi.
Yeah.
Lakini of late mimi najua tunabonga, naweza ni DM tuchapiane, but kuna time fulani ilikuwa haiwezi. Unajua sana ni hiki kitu ilifanyika kitambo sana,
mbuyu yangu. Yeah.
So mimi nikianza kuona we are 40 year old men, sisi ni mabuda. Hapafai kuwa na kama mtu hataki akiaddress akiongea juu yako. Kama hiyo example nimekuambia, mtu anasema ati nilisikia msanii fulani. I find that highly disrespectful.
Yeah, I know.
Men talk. Sasa hizi sisi watoto wadogo. So kukario bile from way back. Mimi sina ganoma na mtu yote. There's nowhere utakuja kusikia randomly nimeongea mbaya juu ya Clemo ama nimeongea mbaya juu ya Jua. I always react.
Yeah.
When you do something, I do something. For every action there's an equal reaction. But randomly wezi nipata tu na choma, naongea utiaji, mazi. I'm not that. Me, I wasn't built that way. So I don't know miss jika meo beef iko ama iko, but problem ni unajua vile mimi nilichomoka huko na nikaendelea maisha yangu. Maybe watu wali feel some type of way, but man, we're grown men right now, na kila mtu ana biashara yake, kila mtu anafanya mambo yake. Hapa fai kuwa na manoma kama hizo.
Oh, okay, yeah. Na nini, so in hindsight, ama count is a tupeleka to your time.
Yeah.
Ulitoka after Wakamu?
When did I leave Caliph Records? Wakamu. Manzo Nairobi, Wakamu, nilipiga
Kiroro. Kiroro nilifanya zi.
Nilipiga na Msioka. Actually, after Wakamu. Because ideally, I wanted my first album to come out. Hapo ndio tulipata na katashwishi mina Clemo. Because mi nilikuwa very overambitious, let me say. Nime drop 2-3 singles. Na feel it's time for an album. But Clemo maybe alikuwa na feel different.
Yeah.
So we had a conversation, nikaambia kama album haiwezi, then I think it's time for me to pack my bags. Na tukashekanzi ikakuwa ni sawa. Mimi nikaenda na whatever I had, na yakabaki na Caliph Records and whatever. And I walked away. And that's how nikaenda nikatoa album ya kwanza yangu nao. Because ilikuwa na manzi wa Nairobi, Wakamu, ni party. Then Keroro ilikuwa hapo ile original.
Yeah.
Waliyetuacha. Hiyo album yani hanya ringame, yani hiyo track list yote ilibidi niende ni release kivyangu. So hiyo ndio ileta ganoma, that's why I left Caliph.
Oh, alafu itwa ya US li happen when, because I remember like around the same time ukatua pamoja.
Tua yangu ya kwanza lilitua gatua, I think ilikuwa, where was it, is it 2005? Yeah, it was my first tour in the US.
Ita mikuwa najua ama?
Niliambia watu watua, siyezi kuja show peke yangu, nataka kuja na Jua Kali.
Yeah.
Ati apana, wanaambia budu, unajua lazima kuja peke yako, my expense, naambia zi. Jua alikuwa, unajua Jua alikuwa arifu wangu.
Yeah.
Arifu wangu mbaya, so. Hakuna venye ngemwacha. So tour yangu ya first tulitua na yeye. Tukazunguka states, man, tulizunguka ma states kibao. I think we did like 25, 26 states.
Yeah. Okay.
Kori, like, yani.
Miezi ngapi?
Back. Tulika kwa karibu 3 months.
Yeah,
huko ndio pia nilishoot video nimetoka mbali. Iko na maclips.
Yeah. Mimi
najua ile unashona wangepa ile.
Okay. Hizi nikianza kuzishona. Mimi nilikuwa ni hivyo. Buda, mimi nilikuwa gani malindaenda, bring my boy with me.
Yeah.
Kwa gani hivyo.
Okay, yeah. Okay. Alafu hii time nini, this is early 2000s, eh? Huko ma 2005 huko?
Yon 2005.
2005.
If I'm not wrong.
Hii time, come na do 26 cities, how many, ama 26 states, how many shows are you doing like per?
Yes, indio, 26 states, ni kila state show, ni show, kwa back to back. Alafu ilikuwa mnapiga Friday, Saturday, saa zingine Sunday munaingia kwa road. Sasa tour venye imepangwa imepangwa, the tour organizer amepanga route alafu hiyo time manze akukua gana hizi map GPS ya simu ilikuwa ni actual map. Watu wasitetua kwa nashika map hivu nasoma tuenda Minneapolis ni map, alafu unaangalia barabara map akukua na hii menoma men au nikumbushe yo kutunacheka. So wanapanga tour as per route, tutaanzia Texas, toke Texas tuende Houston which is Texas still, tuende Atlanta, tuende, wanapanga yo route. So mkishamaliza hii show mnaingia rodi, mnaenda hoteli, mnalala, mkimaliza hiyo show the next state. So inakuwa it was fun man.
Okay. Alafu your time na feel ni kama touring as a Kenyan artist was easier than now. Is that true ama ni?
Yeah, touring was easier. There's this thing. Unajua time Kenyan music ilikuwa rare.
Yeah.
Na watu wote walikuwa watu wa diaspora walikuwa they were looking forward, wanataka muziki ya Kenya. Right? Sasa kuna internet, so muziki is accessible. Hiyo time muziki haikuwa easily accessible. Muziki yetu ya Kenya ma DJ walikuwa nakama hapa. Sio kumbuka ma DJ walikuwa kuja Kalif ngazini. Tunawachomea CD, CD ya mix so that was latest stato. Zikuja stato wana ban, wana share na mabeste kusikiza kwa moti. That's how music got into this ilingivo ili area US na tukaanza kutua. I believe right now touring should be easier. Because music is accessible. Ukitoa ngoma leo YouTube, everyone in the world ameipata. Si atuko whatever luxury, si kwa lazima hiyo CD tembe, itembe. But then again, malinoma imeingia, sasa hivi kuna mafans or people are spoiled for choice. Muziki ni mob. Kuna Kenyan music, kuna bongo, kuna mapiano, kuna Nigerian. Sasa hiyo pia kidogo imeleta tashwishi, ni hard kutua because now watu they have options of music. Sisi time yetu manze Kenyan music ilikuwa gold. So the fact that wanapata hii muziki wanashindwa, ama jamaa kwanza wanaongea sheng. Sheng kwanza ilikuwa rare kwa muziki. So hiyo kitu ina create, ilikuwa ina create buzz. And that's why we were able to tour. Sasa hii touring inaweza fanyika, but problem ni wa Nigeria wame take over hiyo area, muziki zao zinachezwa kwa radio, zinachezwa kwa maclub, ma DJ pia wana push certain type of music. That time we had DJ specifically pushing our music. Kama unajua jua na tour ama Nameless ana tour ama DJ ana make ma mix strictly za Nameless zinazunguka kila mahali. Ilikuwa very intentional. Sasa hizi vitu ziko free fall. DJ mmoja anaamua vile crowd inampeleka. Kama crowd inapenda mapiano, DJ utengezaga mix za mapiano. Hakuna vitu intentional. If things are not intentional, kutua ni ngori. Kutua ni ngori. Jina yako haiko. Kuna wasanii wengi muona hapa Kenya. They're very big or they're big on YouTube. America kuna mtu anamezea. Na sikusi kupenda kwake. Kama kuna intentional push yao msanii, kutua pale itakuwa hard. Very hard. Alafu pia dynamic nyingine imetokea. Hawa tuko stato, sisi, sasa watu wa diaspora, tunawatoi. Sasa kuna another new generation, imezaliwa huko, hata ijui mambo ya Kenya, na inasikiza sasa ma Afrobeat na manini. Yani sasa dynamics zime change sana. Strategy needs to be, sahi lazima strategy ngori sana ukitaka kutua US or Europe or wherever. Kama uku build brand back in the day, ni crazy. But if your brand was big back in the day, it's easier for you. And if you are new now, you need to work on how to build your brand and push your name out there intentionally.
Na nini? So hii time mko, of course, me get your opportunity ya kuishi ya majuu. Kuna ile excitement to come, sindio? So inamaanisha pay, so hii time you just take any pay, ama?
Zizi. Okay, tukianza gangoma, men unakumbuka tukikangazini, mwafu liku unakuja unapata tuko na malipu zimekauka, men. Tunakulaga chipo za msoro. Show zilikuwa gatao, saa zingine hata show ni za bure. But as you advance, wanze kupika katu waza stato buda, zotu wazi kwa zinalipa. Unachekesho wa mdo hivi, alafu ni doja ishika mzee na ni dola. Umetoka kulipua tao mtaani. Noma.
Sino nauliza, like ilikuwa, like pasho ingekuwa dola kangapi hivi? Kuzi ni kitambo. Pasho. Dola ilikuwa.
Pasho that time. Let me say, people are taking about 3,000 minimum. Umetoka kwa 5,000. Lakini minimum. 3,000. Ikiwa mbaya sana, 2,000. Show moja. Na hiyo ni back in the day. Ndio unaona juzi nileta ngori flagi.
Tutakuja hapo.
Unataka pole pole. Hiyo ni back in the day, ni ma 2000. Buda ulikuwa unapigwa 2,000 ama 3,000 minimum. Hata uja build brand, hata una catalog kubwa. Ukupazo kuna single 3 mzee.
Because hiyo ni kitu natry ku understand. So tuseme hii siku mko najua. Si ndio? Hii 3K unasema ni nyinyi wote wawili ama hii ni per person?
per person.
Yeah.
Yeye anapigwa yake, mimi napigwa yangu.
Mm.
Per person.
Na kwani watu wangapi wanakuja kwa kitu kama hiyo na wanacharge?
Sasa problem wangapi? Pia depending on how the promoter ame, mm. ameuza show na ile buzz ya msanii analeta,
mm.
ndio hiyo hiyo angalia mahesabu zake. Mm. Can I pay these two people?
Yeah.
Promoter akiona hizi lipo watu wawili,
mm.
ni hard sana kwa watu wawili.
Yeah.
Achukua kama mtu mmoja. Ni biashara.
Mm. Mm.
So atia swali muuliza nini?
Hiyo like nikaa so wangapi watakama kuzio ni domo hiyo kama unalikuna una spend 6k
yeah.
kwa like performance fees yeah. you time atujongeza accommodation atujongeza yeah. kuna flights unajua like it's a lot of money yeah?
So mm. venue inaweza chukua watu so tatu so nini maximum
yeah. Yeah.
watu so nini kwa hizo venue zikuwa kubwa sana
mm.
kwa 400 people 500 una
mm.
charge $25
yeah
hiyo ni how much would
So $25 yeah. tuseme wase so nne yeah. ita come to $10,000 eh
sindio
oh, yeah
so oh. and okay. then how it works with promoters in the US mm. They just don't kuna wale professional
mm.
who just don't depend on pesa
get oh okay okay
kumbuka venue si amechukua
mm.
kama ali negotiate fit na venue mm. bani yake
mm. oh okay
okay
mm.
sells a drink
mm.
wa Kenya kuja sherehe buda sisi ukata maji
yeah
hakuna watu wa biashara ya restaurants au lika wanapenda mm. kama crowd ya wa Kenya
oh, okay.
because they know Kenyans are money spenders
mm, mm.
so kama mtu ali negotiate fiti yuko na mlango
mm.
yuko na bar
mm.
na yuko na food
mm.
ametengeza pesa vizuri
oh, okay
yeah.
okay
clean
mm. na time ka hii pia nini kitu moja nataka kujua ni unalipo ido si ndio
mm.
kwenda lipo in cash
cash money buda.
Yeah. So cash
Sabi
money.
Kwa time atukwa gana ma account.
Yeah.
Kwa tumeingia yeah. stato. So atukwa mm. gana ma account za stato. Ma account zilikuja later.
Mm.
So hiyo likuwa ni cash.
Na ukitaka kurudi of course wezi rudi na more than $10,000. Wezi yeah, cross
una,
border.
Unaza so rudi na 99.999.
Yes.
Ezi fika 10,000.
Yeah. So mko mnaduaje? Mkisha geti. Mko mna deposit. Mko reason nauliza ni
yeah.
nini mavijana mko young.
Yeah.
Of course ukiwa yangu kwa excited mm. unizamua like ah iko nene wacha tu ni try kupita na hii $15,000
ngori so money laundering
eh.
Na tukua napatia ma family kama mi sister angu alikuwa kama juu
oh okay
I think pia jua na brother yake majuu ama pia ma best ma promoter
mm.
unampatia chapa na kushikia yata kutumia
eh.
So una oh. unakuwa na ile uko nayo kwa mfuko up to 10,000
mm. mm.
the rest huo jamaa anaweza kutumia ama unaweza patia family akutumie
Mm.
Wezi pita nayo chapa yote ni ngumu.
Eh, yeah, kusindwa na track imagine. Kusipio kinyang'anywa. Uzabaki pale kwa hapo tumelia mbaya.
Alafu pia wezi kutembea na chapa ikiwa broken down into $20 bills.
Eh, yeah, eh. Yeah.
Lazima ikuwe masoso. So ikiwa ma $20 bills
itakuwa too much
pia. Wewe ni pedi.
Mm.
Ukishi kwa hizo wewe ni pedi. Sababu mapedi ndio utembea na chapa be.
Yeah,
broken down.
Wewe ni pedi.
Kuzo story yako imenikumbusha kuna story wa sawa matata walitupatia ilikuwa fani. Walienda states alafu akakuwa
Ah.
Wakani kwa nacheka na uliza jua as Africans ati kuna kamseka litokea tu na nini wako like you niggas talk funny where are you from
yeah
iko na kama
damn
wali tuwa nishoka kama hotel
wapi Europe mwale
is it US
US
yeah, I don't US remember which I don't remember which state but kuna kamseka litokea tuka black American flani
yeah, kakachiki
wameingia kwa motel
yeah.
akawafuata akaona tu ametoa nini hicho.
Hey, US ni ngori. Mm. Yeah. Kwanza mtanaishi manze the wire.
Eh. Oh.
The wire.
Maryland. Oh.
Maryland.
Maryland yeah. yes but Baltimore.
Huko Baltimore yenyewe.
Huko Baltimore.
Yeah. Okay, okay.
The Gara.
Yeah.
Huko ni normal, huko ni mtaani. Kuna side ya Walami, poa inaitwa Baltimore County, fresh. Alafu kuna hii side nyingine manze. Normal.
Hizo ma flats bado ziko. Ama zili kuza joga states au ziangusha
ziko lakini sasa zinafanya kitu zinafanywa kitu inaitwa
gentrification
no? Gentrification
hiyo so zinaanza kwa zama
gentrification
hiyo
term
yes
try, so wanaziuza cheaper
mm.
then wana try ku attract walami so mm. investor mm. mtu anaibuy alafu mm. anaitengeza makeover so that hiyo hood mm. ianze kukua na watu kidogo watu wa hood waanze kusukuma huko kando hivyo ndio gava ucheza
ziko
kuna yani ukiingia city
mm.
kuna very many abandoned houses zimekuwa zile maboard
mm.
eh, lakini hizo ma area ni high crime areas mzee huko
eh, na
kuna area zingine unafa buda kuna siku nili best yangu na jamii na watu wa mtaani
mm.
so kuna jamaa wangu wa mtaani anaishi huko west mm. west Baltimore kana manager mm. hub ingia hivi
mm.
nilikuwa nampelekea merchandise
mm.
ah nikampeleke sasa nikamwambia boy wangu mkenya nipeleke hivi west Baltimore
mm.
ah boy wangu mkenya akaambia bo unaenda west Baltimore kufanya nini naambia niko na ni gangu huko mm. akaambia bro huko si atuendagi lakini kama yeah. tuende tukaingia mzee kapak gari sasa tunapata kwa hizo nikaa ngazini una vile kali usitakuwa ngazini but sasa hizo makeja zao ni za mbao tunapata wamekaa kwa ngazi kuna mavijana pale vijana pale jamaa wangu akaniza haba utashuka hapa nikamwambia ni boy wangu kama miss shuki mimi nikashuka sasa sikujua boy wangu yuko kwa crew gani kato ikadogo buda kakanitembeka nakaribia hey yo what's up what you doing what you doing in our hood man and anakuja aggressively
yeah.
Ah, nikawambia, no, I'm looking for my man. Kanisema jina yo boy wangu. Ah, kasikia yo jina. Ah, you cool, he's up there.
Yeah.
Oh, bila kuzena yeah. jina bro. Mm. Ukiwa kujia, hawa toyo ajui kwanza wei ni karao. Ajui kama wei ni rival gang. Buda waleza kuondo wapo haraka sana. Bila kutaja jina ule jama, inge kwa
yeah.
ngori.
Yeah.
Jama nkaena, nkampatia, nkatoka. Sani kiwana jama hapo, wakaname manze, wachikile nda iko pale juu. Naona pick up ya white. Ambia wani mavedi. Ambia la, ni mavedi. Wanafanya nini? Anaambia hawa nakaga hapa 24 hours wanatuangalia. Kwa sababu hii street ni high crime area watu au ka hapo 24/7 wakiangalia watu. Lakini kama kawaida si upiga gabi zetu back door. So jamaa ucheza
wanapiga
na back door.
Yeah.
Very interesting though. So mupenda kutaka kujua hizo maculture because hiyo nikumbusha mtaani, hiyo nikumbusha Kanairo. It's the same thing. Lakini sasa ni maju. Lakini sasa kuna area pia za kipunk, kuna area za kibabi, kuna Malawi, kuna hizo area zote.
Oh, okay. So, sasa, basi tukuja kwa hii history ya pay, Madaraka Festival, Because one of the things ni, nakumka, hata nikifikiria jo Madaraka Festival ya 2023,
yeah.
nakumka kuna moja uli attend.
Yeah.
And apart from attending, I think ulikuwa na kitesla, ama kuna around your time kuna kitesla fulani.
Eh, hey, tesla fulani mute sana
yu. Yeah. So ushaishia item ulishia tuka fun
mwenye Madaraka Festival nilikuwa na like Kenya Medu like whatever he was doing
yeah.
na pia venye ame package hiyo festival yake ni fiti unajua kama ni maveni wanachukua maveni noma zile wa America huenda zile wa Nigeria ufanya so hata ku come out for a show inakuwa ni an experience
yeah.
and I like that and kama approach tukaanza kubonga na msupport unaelewa cause ni rare sana kuona promoter wa US amego all out like that.
Yeah.
Au wengine wanapigaga na si ati na throwing shade weko poa cause ni mfuko yao.
Yeah.
So mfuko yao ina allow kufanya tu show tudogo tudogo. But huyu jamaa kuna ujanja amefanya yuko na mfuko fulani big na mwala kufanya show hiyo level.
Yeah.
So that's commendable. So that's why nilienda hiyo show cause I think kuna boy wangu anafanya gama show Maryland anaitwa Piwizi. Alikuwa na host show ya Sauti Soul. And that's why I pulled up. Nili pull up kushow. Kwanza support kwa Sauti Soul. Na kupull up kushow support kwa jama because nisho noma.
Yeah.
So that's why natukabonga na kwa jama mkul. That's how mina yetu lenza kwa involved.
Huu sasa ni Javan.
Yeah.
Yeah. Okay. Alafu sasa hii offer ikakuja sasa ni ya 2024.
So see from here, kubonga na nini, siku moja alinitumia gatu DM akaniambia I would like your bill for my next Madaraka Festival. Nikamwambia cool man, I'm humble bro. Let me know next time when you're planning the show. Akaniambia sawa, tutabonga. So hatukua iongea tena for a minute. Shows kafanyika, hatukua cool.
Yeah.
Then one day akaniandikia niaje, I'm going to send you an offer letter. Then tuone kama tafanya Madaraka Festival ya 2024. Mimi niko down buda. So I didn't expect.
Yeah.
Me hata acha nikwambie like in my mind kama na offer letter ina come there's a minimum I know that yani kuna chapa fulani najua yezi kuwa najua tunaweza kosa najua chapa here and there we can negotiate.
Yeah.
But si kwa imagine offer letter inaweza come your design so.
Yeah.
So when it came nikasoma nikasema okay. Kajiambia maybe huyu jamaa maybe ajui mimi nani so
ama misa uziro ni zero kwa
bro kwa nene
ame kidogo buda kidogo
icha
haiwezi mzee hebu check labda umefanya kitu blanda akaniuliza kwani ulikuwa ukitaka nini
yeah.
Of course nikamwambia okay kama unanipatia 10 cities of course nita consider kuna ile chapa
charge
if you give me 10 cities I'll give you a discount.
Yeah.
Right. So nikampatia ofa yangu. Akaniambia ofa yako haiwezi. Kisa vile pia aliniambia akuniambia, aliniambia design niliacha nikifeel kidogo.
Yeah, oh.
Some type of way. Aliniambia nimebonga na watu wangu. Na kuna video kidogo anasema brand yako. Hiyo ndio value ya brand yako. So I don't think hiyo value wewe umetupatia inaweza. So according to my team, value yako ndio hiyo. Buda nilishtuka. Yani nimekaa chidi mkona vali yangu punch.
Yeah, yeah.
Punch to a states in kumi. $5,000 nipige tu $5,000 10 na, cities.
Na hii unakwambia ga set set ni how long? Maybe uko nafaa kuimba tu kitu moja utoke.
Hata kama ni kitu moja tu. Ama pia yangu peke yake muda mimi naingia club Mimi ulipo kwenda club bro.
Yeah.
Club appearance. I get paid for that. Hata si $500 kuingia uhold. Na upigwe drinks na watu wako na food na mjibambe.
Yeah.
Hata si $500.
Mm.
So yeah, hiyo mi venye tu ali respond ndio I was like felt it's a little bit not a little bit
yeah
it's disrespectful.
Yeah. So tulikuwa naye hapa wewe pia kazusha akasema unge uko nafaa ku deal na yeye in private. So wewe unasema uli try to try to deal in private before when they public.
Mwaf kabla kitu yote mimi nifanye publicly. I don't act spontaneously.
Yeah, yeah.
Lazima kuna conversation ime happen. Kuna script. Unajua sasa tukianza ikiwa ni ku prove niko na screenshots.
Yeah.
And I stuck is to kufanya. Sasa itakuwa tu
ndio najua, najua.
Lakini ikikuwa ni at conversation haiku happen, I can pull up all the conversations that happened before it got to where it got.
Yeah.
You understand? So yeye palikuwa na conversation, buda hii kidogo iko chini. Sawa, hii yako hizi. Lakini sasa timu yangu imesema kidogo brand yako. I'm like, uko shua. Uko shua buda kabisa. Shukran. Na nika step.
So haku move even a dollar above 500 even after negotiations
buda value yako team imesema ni so tano mzee.
Okay.
Sawa,
okay, okay.
Even your team imesema aina ngori. Sasa mimi nikachukua tu nikapatia tu nikachukua tu hiyo offer letter nikaweka online ndio pia watu waone value yangu.
Yeah.
Hiyo ndio value yangu. Ngori litokea
huko mimi sijui. Naelewa. Nini inakoga?
Many promoters nishaongea nao. Sipo na conversation mob sana za mashow. Hata si nimekuja hapa Kenya.
Yeah.
Simone nimepiga matua back to back to back. Nimepiga Coast, nimepiga
LD,
nimepiga Kericho.
Yeah, kwa Kericho LD. Okay.
Tuchako sana. Umeona contract yao tumetolewa pale.
Yeah.
Na kitu inaitwa respect.
Yeah.
Your respect ikiwa then work is easy. And then to make matters worse, US is a very small continent if you know the right people.
Yeah, yeah.
So already, I know how much you paid a certain type. I know how much you paid people.
Oh, okay.
So it's not a problem of money. Si ati una chapa. Chapa uko nayo. Najua how much ulipwa tu fulani, right? Niki compare. Okay. Compare now watu. Lakini, for what whatever umeni offer mzee, yani umeona mimi ni nugu. Umeona hii no nini ni nugu.
So sasa sauti solo akupatiwa 2000 akamwambia kila mtu ngovo ngovo.
Solo akupatiwa 2000 buda. Come on.
See, nasema tu ile ya nini. But unajua I think kitu come to performances.
Yeah.
These stories waga ni interesting sana.
Yeah.
Like come to performances cause you especially the undervaluing a performer because there's another interesting story in Liskia. I don't know how true this is, so ilikuwa alleged, but kulikuwa na comedy group inaitwa Rip Crackers walikuwa tu wasewa nane. So hata kuna siku washaenda wakaperform kwa show ya Churchill walipatiwa tao. Wakaambia we pay per act not per head. So walipatiwa tao.
Oh, group yote ikadungwa stick.
Tao, yeah. Ati kila mtu alienda tu pale uko na ngovu.
Yeah.
Nikupatiwa 130.
Yeah, hiyo ni wizi wa mabavu.
Yeah. So, na understand Kenya kuna vile art, kuna respect fulani art haipatagi.
But more of, you determine your value.
Yeah, yeah, yeah.
By the time when they show, walikuwa mpiga discussion.
Hako menini.
Una get. So ule jama, ule ni mtu wa biashara.
Yeah.
Yeah, anaangalia ku cut costs. So akiona mko mtu tano, hiyo ni jeshi.
Yeah.
Yata kupiga stick.
Mm.
But uli ya mwavali yako ni nini? You determine your value, bro.
Yeah,
iki yatu, imemake.
Yeah.
Nino na determine value yake.
Yeah,
you
yeah.
determine your value. It's that important, man.
Okay, okay, okay. Alafu sasa, still talking of nini controversy zako. Another controversy, of course, ilikuwa Bobby Mapesa.
Mbona controversy zao nikuta, mzee mwaga. I was just chilling.
Yeah, but ila mulili release ile ilikuwa classic.
Yeah.
That's a classic song. Akunga sisi tulikuwa Ghetto Radio time.
Yeah.
Ilikuwa ikosi kwa playlist ya Breakfast.
Yes.
Mtoto mzuri, the remix. Ilikuwa ngoma kali sana.
Mm.
So ilika aje ikafika this ugly level ile. Pia munamalizia na online because pia ina niko sure because this is what Bobby alisema.
Yeah.
Alisema mlidungoma.
Yeah.
Alafu amkusign ilikuwa ni split sheet. alafu vile mkusign split sheet ikakuwa ngoma ikaanza kuhit, hiyo time ndiko oh shit we didn't do the business side of this song, let me reach out to nini. Akasema I think maybe the first time alikudungia lipick call ukamuulize nini na happen. Akasema ni aje buda tujasign split sheet. Alafu afterwards you never received this call, you never replied any of his SMSs and what, so I feel like some type of way about it. So where your recollection?
I nili watch your interview. I watched it very well. Na hiyo mba split sheets manze, sidhani nilisikia sana, but let me tackle it.
Yeah.
One, mi sinaga bifi yote na mtu yote. Mwaga nimenyamaza. Kwanza nikisikia mtu akiongea, sinaga time.
Yeah, yeah.
Niko busy buda, niko mayolo buda, tunatengeza chapasi. Yeah, uko ni, tuna work by the hour. So
yeah,
my
yeah.
time is very, very valuable. But leo, let me give you a little bit of my time. Sabu niko kwa Ikonini podcast. Kuna wasanii wengi sana nimekolabo nao. And back in the day, hatukuwa tumejua mambo za tulikuwa tunajichanoja copyright.
We were
learning by the go. So kuna ngoma mingi sana zina split sheets za way back in the day. But when we started knowing about copyright and why we needed split sheets, tukaanza kusign. Saizi hata nikipiga mangoma, hata kuna ngoma naenda kushoot video on Tuesday. Kuna split sheets, right? So we started doing that eventually. So unfortunately, hiyo ngoma ina fall hizo maera. Tukuwa tunapiga hata Friday. Tupiga Friday. But then again, hata kama ngoma ina split sheets, kuna automatic copyright that a song has.
Yeah.
Kama mtu iko kwa ngoma fulani, si Bobby iko kwa ngoma, si aliandika lyrics zake, yani author wa lyrics zake.
Yeah.
Hiyo ni right iko nayo kwa hiyo ngoma. Mimi niliandika lyrics zangu, mimi ni author. Right? So that's a song.
Yeah.
Then song iko na right nyingine, iko na producer. Actually composer ule alimake beat.
A beat ilikuwa nia?
Hiyo remix original ilikuwa Mitch Black, so we fed from the original ndio tukatengeza remix. Ukisikiza original sounds almost like the remix, but remix iliongeza a few elements na Jesse wa Ketebo.
Okay
right, so he's the composer. Hiyo ni right pia iko hapo kwa hiyo ngoma. Mwenye analipia ngoma sasa huyo anakuwa kama mwenyewe, huyo anaitwa executive producer.
Yes,
ama anaitwa executive producer, na pia anaweza kuwa publisher if he's a company. Okay. Na pia yeye ndio anakuwa owner of the sound recording. In most cases huo jamaa huaga ni jamaa mmoja, ama in other cases huaga ni jamaa different. So unapata in terms of record label, kama record label ndio ulipia project ya mtu, record label becomes the publisher. But kama mtu yuko under record label ni individual, that individual becomes the publisher. So in this instant, hiyo ngoma mimi ndio owner of the sound recording. Mimi ni author pia tu kama yeye vile aliandika ngoma. Na mimi ndi publisher kwa hiyo ngoma, because mimi ndio niko responsible ku make sure hiyo ngoma ime hit, make a budget ya marketing and everything. Na mimi bado ndio executive producer. Ndio nilikanja hiyo ngoma. Nilisikia akisema ati siku kanjia hiyo ngoma.
I think alisema kiki come to Ketebul. Yeye alilipa, aliwalipa I think.
So listen, Ketebul nilifanya ngoma mbili nao. Nilifanya si lazima with the unit, then nikafanya mtoto mzuri remix. Ketebul inaoniwa na budo huitwa Gaja, nimesahau buda fulani sana na mheshimu sana, what's his name, the owner of Ketebul. Iko tu pale South B. So Jesse is an engineer in Ketebul. Ketebul ukiingia you have to sign a book. Uko hapo ndani, so mdosi atakuja angalie nani alikuwa studio leo. Ketebul kabla utoke na ngoma una work na producer, lazima uko umekanja whether you like it or not. That's their business model. Ketebul nikitoa ngoma hivi ati nimeenda nayo nje, lazima iko imelipiwa. Hakuna ngoma inaweza toka kwa hiyo studio kaijalipiwa. Sawa, so that's number one. So that means I paid for that song. That's why I'm the owner. That's why I'm the sound recording. I'm the owner of the sound recording. That's why I'm the executive producer, because I paid for it. Secondly, your video will cost 300,000. If I remember.
Ni kitambo.
Na ni Tejo Sali nilishoot hiyo video. He can testify to this. Na ni mimi organize sasa publisher. Sasa na ile role yangu ya publisher. Nimeweka budget ya marketing which is 300,000. Sijui ma presenters, sijui tafanya nini. Nikaenda nikatafuta location. Location ni kahaya Mash Auto. Kwa Ash. Akanipatia mandai hizo magari unaona hapo. Hiyo ni cost nilipia. So really mwafu. Make it make sense. Ndalipa 300,000 hizo cost zote. Nishindwe kulipa audio 10,000. Does that even make it make sense, bro? Make it make sense. kuna venye naweza kushindwa kulipa 10,000 na video nilispend almost over half a million on it. Come on, man.
Okay, okay. Yeah. Na nini, kwa nini basi hauko na in quote speak call yake? What happened? Why did it get that level ya, like, man, I'm not picking your call, we are not talking.
If it may happen, bro, I think your time vitu mob is kwa zinafanyika, jo. So, ukitaka kunipata, unaweza nipata, bro.
Yeah.
Kama wewe ni best yangu, uwe nameless, uwe nani, anyone, ukitaka kunipata, utanipata. Ukinipigia simu nikose kupick leo, si utanipigia tena na tena, utanitumia message. Secondly, kama unasema ngoma haujaipata kitu yote, kwa copyright, unasikiza rights nimesema? Ngoma iko huko MCSK, iko registered under MCSK, Prisk na Camp.
Yeah.
Right yako iko hapo Camp na Prisk. Mimi right yangu ni kujicollectia my share.
Yeah.
So wewe ukienda Camp na Prisk, waangalia uke ngoma gani, mtoto mzuri, wewe ni nini author. Your share is there because how royalties are paid out. Ngoma yote hata Kekobo akichukua, kuna kitu inaitwa Deva system online ilianza juzi though. But hata kama hiyo system ilianza juzi, it's what is the law of copyright.
Yeah.
Ngoma iki royalties kilipwa au angalia ngoma ni no nini featuring Bobby. So wanajua Bobby also has a right there. Mtoto mzuri, then wanaangalia who's the publisher.
Yeah.
Mimi niko hapo MCSK as the publisher. Who's the composer? Tuko hapo si wote wawili as the composer. Who's the owner of the sound recording? Who's the producer? Camp na Prisk. So right hizo ngoma zile zangu mimi nalipwa. So MCSK kilipa royalties, they hold ile chapa ya ule mtu mwingine. They never pay out each chapa hii right ingine to the other person.
Yeah.
Because MCSK inaweza suiwa na all those. So any ngoma, hata kama ni Friday, mimi nikilipwa royalties a Friday, jua kuna chapa imekuwa withheld, ya nameless. As a composer of that song, as a author of that song, because aliandika lyrics zake. But yes, labda kama yeye ndio owner of the sound recording pia.
Yeah.
So, hakuna mimi unasema hujailipwa royalties. It's not my responsibility to pay you.
Yeah.
Endo kwa MCSK utalipwa. And it's not my responsibility kukuchanua juu ya copyright. Pia jichanue, man. Soma, man. Kiasi, bro.
Oh, okay. Yeah. Na nini, so, hizo, kolaboka hizo zikuwaga na zile za, I'm paying you a fee for featuring on the song. Ile like, niaje?
No, hiyo time ma kolabo zetu zilikuwa best. For example, hiyo kolabo ya mtoto mzuri, it would never had happened if it wasn't for, nilikuwa na manager kwa itwa Toll. Toll squeeze yuko Texas na kampuni yate inaitwa Genge Entertainment. Unakumbuka Toll? Toll at that particular time alikuwa na manage Bugs.
Yeah.
So Toll alikuwa kamkali fanambia abo, kuna haja mwanaitwa Bugs manze, neza le kuimbe nao.
Yeah.
So Toll used to constantly ananisumbua. So siku moja nikasikiza Toll nikamwambia nani hawa? Twende studio sawa. Ile mtoto mzuri nilifanya ga original naweza mpatia tupige remix.
Yeah.
So that's how it hakuna dinkasi tulikuwa maarifu mahali. Toll ndo alifanya hiyo remix ifanyike because yeye ndo alikuwa anawa manage na alikuwa ana need kuride hype yangu kidogo ni wasukume.
Yeah.
And I was okay. I'm cool with it because walikuwa kali, man. Bugs walikuwa deadly. Kwa nasikia anasema damn, haja man were deadly. So if I can offer my hype, because pia hiyo time mimi nilikuwa wekam huko ni peak manze kameenda. So hiyo combination ilikuwa deadly. Without all, mtoto mzuri remix haingefanyika. Because original already nilikuwa.
Yeah.
Na original tukua tushatua, tukua na venye mependwa. Tukasema, okay, if you do a remix and you have put Bobby hapo ndani, itamfungulia njia.
Yeah.
So see, ikisha kufungulia njia after hapo, what you do with it is up to you. Na hivyo ndio mwambie gawa tuna collab. I'll do a collab with you.
Yeah.
Right? After that, up to where, because nisha kufungulia njia. Keroro sasa nimefanya remix na ule kijana wa Voya anaitwa Mtemi.
Yeah.
Nimekuweka kwa light ya watu. After hapo, buda yani it's up to you. You can take it wherever you want to take it. Either you choose kujam, ngoma yako ikuendelea ama upick na hiyo hype na uende nayo.
Oh, okay. Because I hope one day mtanini because that was a classic yani. It's so bad that ngoma ni kali hivyo alafu the people who did it pamoja see eye to eye. So amkuwa hii perform pamoja ever?
Aye, because atujai patana kwa show moja. Show zangu ni different.
Yeah.
Sijui kwa unakuwa kwa show. So atujai kongana. You see kama, how can I put this? Una kama nameless. There's a likelihood tuweza kugongana kwa show moja.
Yeah.
Kuna time tuweza bookiwa na safu.
So,
I don't know whether you understand what I'm saying.
Yeah, I understand.
Kama hakuna likelihood ya wewe kwa show,
hatuja
patana.
Catalog zenu zina.
Hata juzi it was funny, nimepiga show Coast, nimepiga show Jump Off, 31st Madaraka, ilikuwa Jump Off Festival.
Yeah.
For the first time, tumekuwa the same show na Major.
Oh,
Oh. All those years, ujai kwa show moja na major. Yeah, kumbuka yeah. major ni era different na yangu. Kwa kuja later, right? Alafu miizi mambo zangu, nisha ni move, niko stato. So, hakuna time tushai patana kwa show. So, for the first time, tuweko kwa show moja. But, unfortunately, venye promoter lipanga show, major liperform 30th, mini perform 31st.
Oh.
Yeah, so, kupatana kwa show, wagayani, lazima... ukume build brand yako design flani ndio tunaweza kutana kwa show. Yeah.
Kusema imenikumbusha kuna story moja ile I don't know nani alitupatia guy story ama tulisikia wapi ama nijua mwenyewe ndio upatia na history kuna time at mlikuwa show ilikuwa ni wewe Jua na Prezo.
Yeah.
I think ni after vile nitafanya.
Yeah.
But Jua kwa anajulikana by time.
Yeah.
Akaambiwa aliambiwa abaki backstage jamaa
aliambiwa. Prezo ndo alipatia na hiyo story na alipatia na CTA. Na ni story ya ukweli.
Yeah.